Banache wa wala nile dembe ya bachala kona abana abobu wala wala zobu ilali ikirivu kuungeri obutaba nko mumaka jivwe yonge demu kusasanya akawuka akaleta mkenenya era wano webasinzi de kusaba government okwongera ku nsimbi ezitekebwa mu bitongole ebikwatibwako ensonga ey'okulwanyisa obutabanguko buno munnaffe Nanda Ula Sala yalina ebisingawo era kaabituwe.
Omuwendo gw'abaana ab'obuwalako n'abakyala abakwatibwa akawuka akaleeta mukenenya ebimu ku ebyo ebibbya omutwe bannakyewa abalafu bano okulaba ng'ebikolwa ebityoboola eddembe ly'abakyala ko n'abaana ab'obuwala birinyibwa ku nfeete nga Uganda yeegatta ku nsi yonna okwefumiitiriza ku nnaku 16 ez'okulwanyisa obutabanguko bw'omu maka ezimanyiddwa nga the 16 days of activism against gender-based violence. Bannakyewa mu bitongole ebitali bimu okuli Center for Domestic Violence Prevention, Uganda Women's Parliamentary Association, Raising Teenagers Uganda, Center for Women Justice Uganda, FIDA, sako n'ebitongole ebirala nga bakulembeddwamu Grace Naiga akulira ekitongole kiyuganeti balumiriza nti abako omuli obutabanguko mukenenya tabawala nnyo nago nga nabwe kityo ensonga zino zombiriri nkulu ezisaana okusibwako omulaka era ng'ono basinzidde okusaba gavumenti okwongera ensimbi zessa mu bitongole ebikwatibwako ensonga zino.
Ennaku zaffe zino 16 ensonga y'abaana ab'obuwala n'abakyala abakosebwa akawuka ak'omu